sipu sipu kama nilivyokuwa haimaanishi niko tofauti weki rocky mwili kiakili mashairi na sauti mina cheni msishi pavu mwenye verse dim asiwa jenic na ile chicken life left in him sister duki biwa moyo silie mfanya official kidume achulio mwibie jina la mwisho let's give it check in this one kuna friends na foes kuna snack fake niggas na majigalo ukiwa ukweli how bounce na how to fail bingo na shika faster kamimba na mouse yellow na nita mamlaka lady kwa hii train of thought nikabwe breath in Machiavelli brain draining on dope lakini effective bila judi sicho kiamine kihappy neza lala na bundi na ukamka mwenye bati silale fofofo ruzuku itakwisha tatembea hovyo kakukwa lekatwa kichwa maisha yako fast na na speed ya light neza freeze kama ice ndani ya fridge sex ukienda mbio na muda mtapishana mafanikio huja kwa kupenda unachofanya. Usiache lichotaka maishani ghafla tu na kufata kilo lichotamani yelewe kwelewe kama oxygen na carbon always again bila pain molezi saigon naishi kibosi na usanii opotei natumia noti tangu ina sahihi ya mtei niletee mabumunda jeshi kwa vitani nkikuta mnabundu punda tapelekea majani wangapi huji stress kujitia mapozi na ajelewe msach a nutcase neza ka divorce and remarried funny huh sijui serious yuko wapi I make pretty girls in the front row fart laughing boom kuitafuna usimeze raka sumu ushakunywa jandati kucheza sasa rembo na uzuri uko ndani kwa nje mnajiongopea muza suro sikose mani makunyanze kikutokea badili mwendo mkwepe skendo mwache ende zaki au mwenyesho pendo tembo hachoshu na pembe zaki ujinga ni mjukuu wa woga yule ale mzaa chuki vina vina nipa nyote na onifaa kama mkuki simwagi chumvi kono kono sina gamba na simkumbati nyuki kwa maono asali kuilamba nielewe ilu sunewe sinyonyo sipuzo tena unyonge wondolewe usonge mbele wewe wish vyema.